exclusive from MalawiChurch.com.
Vela umasiku wawa umasiku zunza
tuala pita.
Samala pano mungu ndi sala ndimo lipa moyo wanga ona nidzuwa
dzuwa lapita ndi kufuna amai saoneka saoneka dzuwa lapita ndi kufuna bambo saoneka saoneka saoneka
from MalawiChurch.com, another one.